radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kebe kabaruji amen fulfulde alal bar didi lewru me e medo e mayru jam sappo jeddi amde dabbiri maslimaaji chapade nay e joyli lamu tilirma jottino no do kabaruji du mar way gal konko mamed watoro wonto oggi jamde to sikirabon kompetitif le lamu menako ko sekiti ko civil en gombe tombe ana yahata yonkiji mabbe ana karbe nokku noddete tinda mo weno holi tan wiyede kenen ko yata yimbe la sappo civil en baraton gardotobe kasun ko be gombe le leedi meden dibe puddi murtirma balde tati bete handen won feddinde noddete reporter sans frontières den ngal o journal ngal noddete reporter sans frontières be bib amde lewru janvier hitan 2018 yottayade won le noga e joyi lewru avril ndube mu ko yata journaliste sappo ido kanye yonkiji muden karbali adnar ndu ko yata temdre chapade jaddom e jaddom kanye ngun gattabe le kasuji sekira do non sembe kabaruji dum jogino do kikidande di bismillah modon e helate le ko sakiti ko region menako o yimbe le civil en gombe tombe an yahatan bonanda di an ngade fewde e mabbe tiagal ko bonanda wotno nokku non dirtu ak glace kanye wakasan li badale menaka soko buri yimbe le chapat nayum keddi le hen kenya be kuliti nokku non dirtu tinde bo wen dum dulle law menako woni ko yat civil en sappo kanye yonkiji muden carbaton fa kebe famtade kede Ousmane Niali Boudi
e wi yimbe ton bombe sombube anda ko ngoni ngardi e do moto ngaji ki pido d'accord de bourdabe wonde tinde barwen le region menaka bombe sombe ndupi cuudi kewdi mbaridi ko yata civil en sappo e wi watanabe wala fu jokkitindo tiagal wadbe o golle o bonanda wadi balde seda tiagal bonandaaji ngaddi no gay e jeego e no gay e jeddi lewru avril jabbeenu ndu dow d'accord a classe e wakkasa de nuko jedu anamenaka di bonandaaji didi ngaddi yonkiiji ko yata chapande njoyon soldaaji en barkan kolliti wede li communiquer goto wadbe o golle ana kawti e dande gubal etat islamique gongalli sa hengel di war horeji ngaddi le nuko de gube gacha MSA mbari jaddinkobe kewbe leemun do fabagol barkan le communiqué minisma holliti sugu lamudum editoraji gondi wadde le leedi men di e kutteji ko dum watta fewtude e civil 1 e be darta wadbe o golle darte yalla jukungoji ana ngade e fewtude mube fatoraji gondi de wadde di boyto
tam gube jaddinkobe an gondi e waltinde golleji muden di non gorri dum won dunki ande del ka kolliti wiide wana non dum wordi sa ƴewi civil 1 honobe yonkiji muden karba tombe wana dum woni imade mabbe kay beedo dunke ande kolliti wiide ko ni faana mabbe tan faa jiwto yalla hono jamaare wonde tonde haani hulirde be faa hande do wodi sobe golla diido golleji kede mo kanko non dirtedo Boubacar Boku mo yo andando kabar no diido golleji gordi sanne ko mo sifi do hen
sa jeewi hande habo gongo hedi menaka to sa fami no be jarata no e be mbara yimbe mere mere wana armee be jeewata wana filamu o be jeewata be mbara yimbe faa kulbina yimbe faa hakkille yimbe fuu mo dum woni tabbe mabbe sa ƴeewi hande hande o ko ƴewnaɗan ko ɓetti ko ɓe ji MLNA kañe sema woɓɓe kamɓe kadi laamu hande hande o sa ƴeewi a tawan bandiya ko ɓuri hewde dina narde laamu na laato haɓa politique donc a faami ɗumde hande pour a faaman kana bandiya ko o jatti ɗo ɓe ɓaali par ce que neɗɗo mo waɗa no hunde ko saabi aɗa wara fa mbara ɗum kaɓa ko ɗum wona kammari jawdi wona kammari goɗɗum kana mbara neɗɗo mere mere tan so aɗa faami ɗum kay fa hulɓinde yimɓe ni par ce que yimɓe hakkille maɓɓe pri jotto
gouverneur menako holitiide gonga jaati o do woro hore wadi le o don nokku kanko noddete dawda may go wadi no dango fewde yimbe le wombe tombe joddin hakkilaji muuden sekrab so ngabiddo bemala me ande gal o do bay lin tertul mi joju modon non noddimi do numero diddi andu don di kokkon do en hakkilaji modon holitinde wiɗɗum woni ñalawma tati lewru meh ñalawma keeƴanaɗo kabaru journaliste en li adnaru ndu fuu ɗum yambinte janngo so lanɗo jaɓi fedde nde noddirte reporter sans frontiére nde ley imugol maɓɓe ngol ɓe kolluno ngol ɓe kollitiɗi hitaande 2018 ko yata journaliste en sappo e ɗiɗo yonkiji muɗen karba temedere capanɗe jaɗɗom e jaɗɗom du kañum en goni hono gattaɓe le kasuji le nokku o le leydi malindi bonandaji gattiɗe fewde e journaliste ene wonde e yarde caggal kaɗu e tawen fo ɓe joguitiɗe allaji mawɗi soɓe gaari faɓe darta kabaruji ɗi fa keɓen famtade keɗe Muhammadu Samaseku
dire don ma dunno njoppe min pofa dido haraji ngoni di yimbe la yoga njottinta ndokko be kabaruji be wattu be don akini golle mun en satono dido sifaji din rato sababu kabaruji kantidi wasa hebede journalism be kuliti wide raf hebgol kabaruji uti allahji di lam kobe njottinta be sa fuf won kultido wide ti allah o yobburi fuf no kabaruji di kibirta sabe holiti wide sato so be jehi der gullede men de tewtude kabaruji lamdi kiwdi fawte mabbe tawene on ko goto o jogi do kabaruji na wodi ka abadan dum hebata ko juude mudum jomum holi tan wiide sona jottoda horejo makko yalla ona jaba o hala kambar mudum no holiti wiide hebgol kabaruji yafafi on don nuko be koliti wiide wattu jun o fa goddulla wiide ndoko be kabaruji be ngala bawde ana e mabbe hewbe be ngala njoddi sato jati be ngala fa alum saddaaji yaade tewtude kabaruji e lewi dunke ande golle jettugol kabaruji o do golle o wona goddum sona martinde kumpa yimbe le e beedande be famu bangal mudum no draman ali kuni horejo maison de la presse wihi wartan do hala mulami do leedi amri goto hali non e leku jabbi on holti non wiide leedi wasa hebude kananke santindi wasa jogade ndokobe kabaruji sabbi e lewi makko ndokobe kabaruji be yohononi foyre jamarende yohononi yimbe le kay bobbe kala ko woni nesuji kambe kubitinta kambe faminta kambe dun dawrata no jamarende be dorto famu e anda ko gollata kambe kaybata tabagol seriaji di denno en hulta wiide nafakaaji ndokobe kabaruji be na kewi sanne fadde holare hewte hakunde ndokobe kabaruji be kanye jamarende dunke ande kabar mudun na kulta mete mun en bangal jogola lam ko be leedi mali sabbe do na jidi gollididde e jodobe kabaruji lede godde de dina kambe gonbe der leedindi
fadde dem no der sina ko dem humininde kabaru jagotobe wombe leedi medi ndi yoga e jaabe le ndi do fedde kolliti tawataake e murtere jangonde jagotobe kan wodude le leedi meden di dido kabaruji be dokkido wakande be jiddino e journalism be de himbe la kay bobe kasoji le leedi meden di bete hande be puddi murtere mabbe balde tati cagal ko be kalde laamu o ko be bibbe pamre e mudun nyaloma ndo be biya ben darta jeewe yalon jobdiji mabbe di kan be dred le nokko cagal mudun do be bi so himmeji mabbe di ko tena ko hore le ko warata ko be ngara wadde murtereji goddi kedama kanko no dirti abdullahi fofano kanko laami kabar dido golleji ko mo sifido heddo focci tango mumini sendebu
Martina Makabar wiide murtere gollende ana wondi e waddede do yelame himmeji me yo hebude jenaari komi kandi saria o holiti wiide dum miden kandi e suudu mere mere kallamu falike hakkune mu o holiti wiide dum hebataake min gaddi kaldal balde didi kadum hebay lawul gonga kay mi den bawi wande murtere golle kanye buutude adadu yimbe le gollobe bangal mu ti dala fur wala ka le balde tati murtere gollende gompe kaso yimbe le mu bawata wadde ewdebe e disariya du sarotobe so wadde e hanbe yaltinede golleji mu wadataake
be kollitiwde kawrtal mangal ko jowi gal do demal ko hani wadde le joy lewru meh timmale sappo etati lewru meh leleedi meedin dingal o kawrtal cagal farde magal fuddude be jide yimbe le jottinobe kabaruji bete hande sisil mo be cubi be jewto yalla hono kudde moddintede leleedi meedin dikani waylitirede be biiru waylatal sababu nyaloma hande so kebe mawde kebe leleedi meedin di kede mo konko no dotta bakari togola konko lami fedde ne dotta appe kamde ko mo sifi do hen do facci tango usman yali puli
en darde e laamu o wattan hakkilo waylitingol ko saabi waylitingol ɓiɓɓe ndema yogaaji kewɗe ngon sini wona waylitingol ɗe ngala nafa ndenno sini waylitama lebbi sappo e ɗiɗi ɗi fuu ko ñaame heɓete ndenno daranade waylitingol ɓeydanan nafa remoɓe sini aɗa wawi resude nde welima fuu jaltina cotta ɗum nafan sanne minen kuminiɓe golle mun komin mbawi wadde fuu min gaɗɗan min kollitan ko woni himmeji amen komin jiɗɗi darane ɗum woni golle appi kam kabaruji kewɗi huminiɓe golle muɗum kolliti li kawrita ngal fa himɓe mali paama komin gondi wadde kawrital ngal ana nafa ana wawi latade sababu fa sukaɓe hewɓe keeɓa golle hande haala golle tan haalde le leydi men ndi tawene demal margal awgal e hawalu ana haaja golloɓe nden miɗe miile kawrital ngal waɗan fa sukaɓe hewɓe keeɓa golle
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikrab delu nen le kire dujuto e pukiran le lamu gawobe ko litiwir jollo gollobe le su dogotoro nokku no dirter tarkinte ersan kany e tabankor yimbe le bombe su mukanye pali be le atol holi taw wiade njaati e moto ngaji mabbe didi njaati du kala kaaji ko tawi e juude mabbe fu o do bonno wadi le nokku no dirter tarkinte dum le region gawo en garan hon kabaru yembe reji yituma wuri yimbe lo golobli adnar ndu fu fedde no der semti tem kany system fa yotti yentem be ngadi yembe reji mabbe di to gawoto be pamini muse ngabe wonbe tobe ko woni hakkeji mudu en leede do nokkule hon dido yembe reji gosi du paminama hono nokku no dette en songo fa hande le region gawo to burem tobe ko li tiwi do yimbe le muse ngabe gobbe tombe kany hono golobli cu dogotoroji kany e pidi to balon ben gardam faado tumbuddo fedde kafo wonde tonde wi'am be kebi ton bureau kesso kanko no dirte do touré fatimata tandina kanko lami de do fedde o jowtoto yalla hono mo haani weltir ton hejo golliji mabbe di sabbi ili hitane 2002 bureau o heba eno ton woyitede sigurte ngaran timminire faado kita do be ko litiwdo no musengabe janginobe wonbe tonbe wattu jono be ngadi ton kawrital mabbe be jowtidi do hono kabaru kabaru on tiagal ko ngadno ton murtireji mabbe di ko be tottiniri do hen hakkilaji wattu jono do wono musengabe jenginobe to musengabe jaltato jaati kanyen ngadi galdo kawtal tiagal mudum be pamina mon kabaru no sariyawul mabbe keso ngol wori ton keedian tengol kabaru no musengabe ngori leedi meden be sekirab do katten kikida hande kabaruji dim jooti on sanne hedade hejjo jame ka faande kedde hedade honno andir on do e seedo yewtere me en dar wodi jootal be min kerti kidi wakkat jono yimbe la hedi be min do radio isabella sido tamani